the Dula. It's a freestyle cypher. Rap kid na kuona, aka King Baraka. I keep on breaking Legos, since I wanna leave the legacies. I'm a self-made, don't know nika confuses. Kim salako kwa nukulu na kima bitches. Don't dare me, I'm talking like a prisoner. Nagise mwinge gero biti molu ikenela. I think I munti ameni chile mangenela. Ni mchuda ntenje so never vula hela. Nilate okao tafela kunpamela. Medula keki za mnonda mani velengela. Wena kitu bozi fela petu walupendela. Yeah, anyway ni nati hitikona ni Canada Baziru. Na kipusi tu statikona emu kazazi. Ni wama hanyi mwadha sudeti aluta. Ninye manti minge mulilo wa mapukuta. Biti kweza manjilo na wapulu kuta. Wale usiki wapu miwa kutonieleza. Inga kelezo yewe na mungi ukeleza. I'm at my own list, call me a moliski. Boy ni muna kings for enge machanksi. Ewa mwe so chill, they relaxi. Boba tela kufilu kutambika kangindi. Nanu wakushaka ngevo maevo nandi. Fofu nka ulela runa runa taka troti. Ngefa graph muna utokwa la kapuloti. Jise onafausa matamali. Weka dinge deyo kona ya lasti. It doesn't matter no salovali mwama light. As long as wapanga chelete, that's right. Matatolo ya osi matsiliku. Beula baba ulu baku vize bakuru. Anyo kwa life ye wali zari ngoma eh. Baka nifitia mwasiri mose start amina. Bazi wasi rap kidi se start amina. Nizifa number one chawa se start amina. You can't compare sipi ni ruta akamina. Moni wapu makiela fama nenge akaipa. I'm late for the disease fakima ni akaipa. Competition ni nina oke mwanayo daifa. Marapa fava teirese wato kwa madaipa. Rapu kishuga konona mungi na wavana. Marapa neva kata athleti na wavana. Haluko panini mshemi wavanga vana. Itai kwa wasali ye itaku wavana. Utwa moni wavetiela inge makapentia. Kuna ze wakae zawa neke wakapentia. Waziva ni big fish wakitu kapentia. Competition ni na oke mwana wafentia. Ouza neke remedi ula King Baraka. Marapa inge mipika otuwa ni wafaraka. Marapa fakina ni wakulisa sparaka. Yawona manzo askati ya otuwa ni wafaraka. Ouza neke remedi ula King Baraka. Marapa inge mipika otuwa ni wafaraka. Marapa fakina ni wakulisa sparaka. Yawona manzo askati ya otuwa ni wafaraka. Drake man ever king, yeah. Alex TST, Junior Simzi, yeah. Sharp T the Ninja, top KRD. One Fled, D Rocks, yeah. Kamarati anakubona one hero. K rap, K don't yao, yeah. Selase, Shaka, Migos Nisam, one fun gifty.
Moje nakubona some Jizo Bridge Side, yeah. Naloji, nigga babo na matia. Mule na mbanga, ah, I'm a risk, I'm a risk. Mr. Brave Mainako, Bayangulili Shoma, alo, ila ila Vaskofi, eh, Vaskundi, mule na tiao, try more, Livonda people, Shebidi, ninayaka people.
Downloaded from Westside Music Blog.net.